katonda nzizo kwetowaza kuye kusobeze mirundi mingi kuba ndi mwana wa muntu maze ebiseera bingi nga mbusabusa nti amazimu batuliyo olumu nalowoozanga kyoba mama eyali katonda wange naye lwe wamutwala namanyirawo tamazema yeggwa basimba oli bontwala mubakabaka bontwala naye yakufukali bwe bayimbira nga bakutenda bwe mbaŋŋenda bw'oli bontwala sitidde ntwala naye yakufukali bwe bakusinziza bwe mbaŋŋenda nkusinze edda natyanga nnyo okwebaka nga mulinnooza ntobasidde nali mutiitizi naye okufa kwe kwakimanyisa ti katonda yasalawo bwene bw'okolotya ne wekweka nga yagambye tosigala ekyonnaffe tukiyiga mu ki okuzuukuka ku makya wakomya okutulugunya bano wotandikira n'ojoga yensenu mbooli bontwala mubwakabaka bontwala naye yakufukali bwe bayimbira nga bakutenda bwe baŋŋenda mbooli bontwala sitidde ntwala naye yakufukali bwe bakusinziza bwe baŋŋenda nkusinze tebimanyi naye manyi womanyi oluyimba lujja mutisa mbooli bontwala mubwakabaka bontwala naye yakufukali bwe bayimbira nga bakutenda bwe baŋŋenda mbooli bontwala sitidde ntwala naye yakufukali bwe bakusinziza bwe baŋŋenda kusinze mbooli bontwala mubwakabaka bontwala naye yakufukali bwe bayimbira nga bakutenda bwe baŋŋenda mbooli bontwala sitidde ntwala naye yakufukali bwe bakusinziza bwe baŋŋenda